kiraka Yesu ne musingi gwaffe gatusobeza yagamba nti ffenna lituzuukiza ekisuubizo ekyessanyu kye yatutegeeza taleme okulwajja kudda ffe ffenna lituzuukiza amazuukira ga Yesu gwe musingi gwaffe gatusobeza yagamba ekisuubizo ekyessanyu kye yatutegeeza kyaleme okulwajja kudda ne ffenna lituzuukiza olabako omukwano
ng'ava mu ggulu ng'ajja ku nsi
natufuula ab'omukwano
Yeah. Gale katenda gano nye mu
Ye ya gamba Nyali vingi Kavyo nabila kama suma Ye ya nimeni miro ye
Gata saganya kutunu la nyuma
Ye ya gamba Nyali vingi Kavyo nabila kama suma Ye ya zimba mayumba
Gazimba kuraza lava wagumu Ye ya gamba, ya Ye ya wani kawali
Ye ya gamba Nyali binji Kavenda bila tamazima Mula vyomulu kuzi
Gata tamanyi kuchisangawa
Ye ya gamba Nyali binji Kavenda bila tamazima Amazukira Gaisu We musingi bafe Subize chesanyo Jia tutegeza Jali mokura chakuta Tefendari tuzukiza Oh Yesu mulungi
Kayogera bitufali kumazima
Babuchawa na maswaza Na masanyiwa
tusukira
tumusinze haleluya wakitibwa twagala tulamya mazima
yayogera bituufu ddala ddala
tumusinze haleluya wakitibwa twagala Yesu wakitibwa
alabika bulungi
abamulabye tumusinze
Yeah.